Zumba Music.
Yaga.
Itmisha me.
Anacheza na Willy, baba mtoto anacheza na mwiba. Anacheza na Kingstar, baba mtoto anacheza na mwiba.
Anacheza na Willy, baba mtoto anacheza na mwiba.
Anacheza na Kingstar, baba mtoto anacheza na mwiba.
Mtoto ananiita na mimi naitika, siwezi kusita. Kifua sasita.
She makes me love her more, the way nobody done. I take her to Babylon, I love you.
Yani katoe bosongo, kapeleke nyumbani rogongo. Kanifunze kufinya udongo, baka tujeze kalongo.
The way I see, you make me feel
love so sweet, to my knee,
to my knee.
Love so sweet.
Tingisha.
Baby Rusi, chunga virusi, tufanye harusi, epuka mafisi.